kubera ko umuyaga wageze mu Rwanda rero abanyarwanda nabo bitwaye gutyo ubwami bwari bufite inyungu yuko ubwigenge buhita buba abakoloni bakagenda noneho bakongera bagasubirana ubutegetsi bwisanzuye birumvikana ko ari cyo baharaniraga mu gihe abari bahanganye n'ubwami bo nyine bo bumvaga byagenda buhoro bikaba mbese bikaba naho ubwigenge buherekezwa mu ngendo ya gahoro gahoro.
Mu Rwanda murumva ko natwe ibyo bintu byahageze bagendaga babikurikirana kure, ariko abari ku isonga tuvuge nk'ubwami bw'icyo gihe, kuko bwabonaga yuko ikintu cyari cyashyirwaga imbere cyari independence, niko bavugaga, ariko bakibagirwa yuko izo nama zose zavugaga ukwishyura ukwizana kw'abaturage, kubavanaho ibiboko n'ibiki byose, kubaha amasambu, inama zose twavuze zarebanaga na Afurika, zabirinaga na panafricanisme, kwibohora kw'abirabura, ibyo bibazo byombi byagendaga biri hamwe. Hanyuma rero ubwo mu Rwanda ku ruhare rw'umwami, navuga ku ishyaka rya Runari, bashyiraga imbere cyane navuga ahubwo na gusa bashyiraga imbere ukwigenga. Bavuga rero ngo ababirigi bagende, nibagende abasigaye abanyarwanda nibo bazakomeza kwihitiramo uko ubuyobozi uko babishaka. Abari muri kuko bari bahanganye na Mouvement Démocratique Républicain parmi Hutu, bo bashyiraga imbere cyane ukwishyira kwizana kw'abanyarwanda bose. Bavuga ko independence uko biri kose no muri Loni, muzi ko hari ibiganiro twigeze gutanga kera mu kwishakwe, byagaragaraga yuko mu myaka ya 70 bitarenze, mazari na 74 cyangwa na mbere yaho gatoya, muri plan ya Loni u Rwanda rwagombaga nyine kwigenga icyo gihe. Ku buryo rero icyo kibazo cyo kwigenga abaparme Hutu babonaga n'ubundi kizaza, bakavuga rero bati nitwigenga mbere nta gihindutse, ingoma ya Gihake, ingoma y'ubwami izakomeza. Barwanira aho ngaho rero nyine birakomera.
Bakunzi ba radio Ishakwe, inshuti zacu turabasuhuje. Uyu munsi ni tariki 26 Mata, umwaka w'ibihumbi 2021. Dukomeje ibiganiro byacu, turaganira uyu munsi ku nkundura yo kwibohora k'umwirabura. Uyu munsi turi ku gice cya 8. Mu gice cya 7 twahitishije ubushize, muribuka ko twaganiriye ukuntu mureka ko Bwana Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana badusobanuye ukuntu inama mpuzamahanga yo guharanira ishema ry'abirabura yabereye Manchester yabaye umusemburo w'inkubiri ya za independence z'ibihugu byinshi byo muri Afurika. Turakomereza aho ngaho, ntatinze ndagira ngo mbahe ijambo babasuhuze, mpereye kuri Bwana Blaise Nicyoribera. Urahora komeye.
Muraho cyane, mukomere cyane. Ndabasuhuje mwembi, kandi nsuhuje abadukurikiye batwumva bakunda ibiganiro byacu, bakomere cyane nabo.
Nanjye ndagusuhuza nkomereje kuri Dr. Nkiko Nsengimana. Uraho urakomeye
Musanga Furanda kusuhuje nawe Nicyo Ribera. Ndagusuhuje nsuhuje abumva Radio Ishakwe, abarwanashyaka bishakwe abakunda u Rwanda abanyarwanda abakunda Afurika nize yuko tuza kugira ikiganiro kuri iki kibazo tumazemo igihe cyerekeye Afurika cyerekeye panafricanism murakoze
murakoze cyane nagira mbabaze imbere yuko dutangira kino kiganiro iyi nkundura yaherekeje iriya nama mpuzamahanga ya Manchester ndumva hari akantu mwayivuzeho akotsi cyangwa se akayaga kayiturutseho kageze mu Rwanda mwagira icyo mwibutsa abatwumva kuri ibyo ngibyo niba hari akayaga katurutse kuri iyo nama kaba karageze iwacu Rwanda leze nicyo ribera
reka mpe inda ya bukuru mukuru wacu ushobora kuba icyo gihe wenda we yaratangiye guhumuka amaso abanza agira icyo bitubwira
Dr. Nkiko Sengimana
murakoze icyo nshaka ko yenda ibwaho ndumva nuko iki kibazo cya Afurika cy'inkundura yo kwigenga kwa Afurika cyabereye nyine nkuko twavuze nyuma ya Manchester noneho cyane cyane bikaba muri ya conference ari conference tuza kuganira ebyiri zabereye muri Ghana kwa Nkrumah amaze kuba president w'igihugu cyavu murumva yuko inkubiri n'inkubi ya demokarasi n'ukwigenga nibyo byari leitmotiv nibyo byari ibintu byari bikurikiranywe muri uyu muvuma tumaze iminsi tuvuga bwo kwigenga bwo kwabirabura kwa Afurika hanyuma rero mu Rwanda murumva ko natwe icyo bintu byahageze bagendaga babikurikirana kure ariko abari ku isonga tuvuge nk'ubwambi bw'icyo gihe kuko bwabonaga yuko ikintu cyari cyashyirwaga imbere cyari independence niko bavugaga ariko bakibagirwa yuko izo nama zose zavugaga ukwishyura ukwizana kw'abaturage kubavanaho ibiboko n'ibiki byose kubaha amasambu ku inama zose twavuze zarebanaga na Afurika zabirinaga na panafricanisme kwibohora kw'abirabura ibyo bibazo byombi byagendaga biri hamwe hanyuma rero ubwo mu Rwanda ku ruhare rw'umwami navuga kwishyaka rya runari bashyiraga imbere cyane navuga ahubwo na gusa bashyiraga imbere ukwigenga bavuga rero ngo ababirigi bagende ni bagende abasigaye abanyarwanda nibo bazakomeza kwihitiramo ubuyobozi uko babishaka abari muri ko bari bahanganye na Mouvement Démocratique Républicain parmi Hutu bo bashyiraga imbere cyane ukwishyira kwizana kw'abanyarwanda bose bavuga ko independence uko biri kose no muri Loni muzi ko hari ibiganiro twigeze gutanga kera mu kwishakwe byagaragaraga yuko mu myaka ya 70 bitarenze 70 bitarenze mazari na 74 cyangwa na mbere yaho gatoya muri plan ya Loni aba u Rwanda rwagombaga nyine kwigenga icyo gihe ku buryo rero icyo kibazo cyo kwigenga aba parmi Hutu babonaga n'ubundi kizaza bakavuga rero bati nitwigenga mbere nta gihindutse ingoma ya gihake ingoma y'ubwami izakomeza barwanira aho ngaho rero nyine birakomera noneho bigera no muri Kongo yahoze ari Zaire ku buryo muri Kongo Belge yose nyine ubwo umwami ashaka hamwe n'ishyaka ryabo rya runari bashaka kuvuga yuko baharanira ubwigenge ko bashyigikiye ibibera muri Kongo n'ibiki bigenda gutyo rero ariko ntabwo wavuga ko mu gihugu ubwami bw'icyo gihe kuko ari nabwo bwategekaga gutegekana n'ababirigi ntabwo wavuga yuko hari ibintu byabaye mu gihugu ngo wumve koko iki kintu bagishyira imbere ngo wumve bavuga Nkuruma neza abankuruma n'abarumumba mu makuru yatangwaga wumvaga yenda kubera n'ababirigi n'abantu batashyiraga imbere batanavugaga ariko nanone ntabwo wumvaga ubwami bwari buriho ishyaka ryari ruho icyo gihe ryarishyigikiye umwami za runari ntabwo ntibari bakomeye cyane kuri ba Lumumba ngo mbese wumve barabikorera ishyaka barabyigishiriza abana na ukabona rero icyo kibazo ubirebye cyaje kuba tuzanabikomeza nyuma aho habereyeho oyuwa n'ibindi ibyo icyo kibazo cy'ukwigenga na cyaje kuba ikibazo nyine cyihuta aba aricyo kiza vuba ku buryo mu Rwanda cyaziye rimwe byo kwigenga bizira rimwe no kwishyira kwizana ku buryo icyo cyo kwishyira kwizana nicyo cyabanje nyine Parmehutu imaze gutsinda muri 61 ya matora yabaye noneho na nyuma ya revolution kuko habaye revolution noneho nyuma y'umwaka ikibazo cyo kwigenga nacyo kiraza kuko Congo yabonye independence hashize imyaka ibiri u Rwanda n'u Burundi nabwo bibonene independence rimwe ni ikintu rero cyageze iwacu ariko iyo bireba ntabwo yari intambara zikomeye zireba Afurika ngo wumve abantu barashaka bati turashaka ubumwe bwa Afurika n'ubwami bavuga ngo bwashaka ubwigenge ariko ntabwo wumvaga guharanira ngo bashyire imbere ubumwe bwa Afurika nk'uko Lumumba yabishyiraga imbere ntabwo bari barimo ntabwo banashaka n'u Burundi twegereye ntabwo bavuga ngo bagiye barashaka gukorana nabwo ndumva yende naba ndekeye aho ngaho kugira ngo ndayabukuru nyirekure gatoya murakoze
cyane reka dukomeze ikiganiro cyacu ndagira ngo Bwana Blaise nicyo ribera afata ijambo tubwire ibyo duhishe uyu munsi ndibuka ko ubushije twabuze kuri Nkuruma ndibaza ko tutarangije yenda twaheraho ngaho dukomeze murakoze
murakoze cyane wenda mbere yuko ngera kuri iyo ngingo akantu nakongera ku byo nkikavuze nuko mbese ikigomba kumvikana muri rusange nuko nkuko muri Manchester mbese umwanzuro w'ingenzi warusohotsemo ari uko Afurika yigenga ako kanya abanyafurika baharanira ubwigenge bwabo ako kanya uko birumvikana ko uwo muyaga wageze no mu Rwanda ariko uko abanyarwanda babyitwayemo ni nk'uko abanyafurika abenshi hafi ya bose babyitwayemo ni ukuvuga ngo ku ruhande rumwe hari abari bashishikajwe nyine no kubona ubwo bwigenge ku rundi ruhande hari abatabyumva neza bitewe buri ruhande bitewe n'inyungu rubifitemo nko muri Ghana aba kubera ko deja bari bafite uwo muco w'amashyaka menshi nk'abantu bo muri opposition cyangwa se abantu mbese bari bahanganye na Nkuruma wari umuntu utangiye kumenyekana cyane muri rubanda ufite mbese uzwi cyane abari bahanganye nawe kubera mbese no kumugirira ishyari bumvaga intuza ubwigenge bwagendagahoro gahoro kubera ko batashaka nyine ko afata ubutegetsi ndetse n'abatware b'imiryango mbese abami kubera ko abami bari bakiriho n'ubundi umva bagihari buri karere kagana gafite umwami wako abo batware nabo mu nyungu zabo nyine ntabwo bashaka ko ubwigenge bwihuta badashaka nyine ko Nkuruma abo bafatana urumva cyari ikintu byari ibintu bishya batazi iyo bijya niyo bigana ku buryo rero abenshi rwose batangiye kujya bamushyira ibihato mu maguru bamugambanira mbese kugira ngo bashaka ko rwose hari n'abifuza ko ubwigenge butabaho cyangwa se bwanabaho ariko agana ikaguma mu bintu bya neo colonialism kubera ko uwo muyaga wageze mu Rwanda rero abanyarwanda nabo bitwaye gutyo ubwami bwari bufite inyungu yuko ubwigenge buhita buba abakoloni bakagenda noneho bakongera bagasubirana ubutegetsi bwisanzuye birumvikana ko ari cyo baharaniraga mu gihe abari bahanganye n'ubwami bo nyine bo bumvaga byagenda buhoro bikaba mbese bikaba naho ubwigenge buherekezwa mu maguru mu ngendo ya gahoro gahoro ni iki ngicyo nashaka kongeraho muri uru rwego ariko nanone nkanongeraho yuko mu bihugu byavugaga igifaransa ni ukuvuga za koloni z'ababirigi n'iz'abafaransa ndetse n'iz'abaportugais muri Portugal ntabwo ibyo bitekerezo byari byarabashije kwinjiramo cyane kubera ko abakoloni nyine bari barubatse inkuta zituma mbese abanyabwenge bo muri ibyo bihugu bagirana ubusabane n'imishyikirano n'abo ibyo bitekerezo byakomokagaho twabonye kandi ko byakomokaga cyane cyane ku bantu bavaga muri mu bihugu bivuga icyongereza cyane cyane abavandimwe bacu bo muri za Amerika no muri biriya birwa bya za Jamaica bya za Haiti n'ibindi abafaransa rero bari barakoze nk'ikintu cyambarwa gituma mbese abanyabwenge bavuga igifaransa batasabana batagirana imishyikirano twabonye uburyo nko mu manama yagiye aba uburyo abafaransa bagiye babizambya mbese bibamo ibintu by'inzango n'inzika hagati y'abavuga igifaransa n'abavuga icyongereza ku buryo rero ibyo bitekerezo bitigeze rwose bimanuka ngo bicengere cyane cyane mu bihugu by'abavuga igifaransa nakunga ko nakongera kuri iyo ngingo noneho rero munyemereye nkaba nakomereza ku kiganiro twateganyije kugira uyu munsi
wahita ukomerezaho rwose
ye murakoze cyane ubwo ndabanza nibutse aho twari twahagarariye ubushize twari twavuze nyine kuri ya nama ya Manchester tuyuhagarariraho Ghana yari imaze kugira gufata ubwigenge bwayo iyobowe na Nkrumah twabonye ko uburyo ubwo bwigenge bwabonetse nyuma yuko Nkrumah ya n'amashyirahamwe anyuranye yaramushamikiyeho mbese yagiye ahembera hirya no hino muri Ghana icyo gihe yari bayitaga Gold Coast yagiye ahembera ibintu by'imvururu n'imyivumbagatanyo noneho bituma abakoloni basa naho bashya ubwoba batangira kwinjira mu mishyikirano twibukiranye ko hagati aho ngaho hagiyeho n'amatora nyine kuruma akayatsinda ibyo rero byose bimuha ingufu kubera ko byagaragara ko abaturage benshi bo muri Gold Coast bari inyuma ye bari mu ishyaka rye bemera ibitekerezo bye ibyo rero byatumye nyine abakoloni bemerana gushyikirana ibyo bituma Ghana rero igera ku bwigenge ku itariki ya gatandatu z'ukwa gatatu muri 1957 ubwo ngubwo rero amaze gufata igihugu cye kimaze kugera ku bwigenge turibuka neza ibitekerezo bya Nkrumah ni umuntu wari uhagaze rwose ku gitekerezo cy'uko Afurika ahereye ku gihugu cye cya Ghana igomba rwose kwigenga mu buryo ubwo ari bwo bwose ni umuntu wari ufite ibitekerezo kandi akanashaka kubishyira akanabishyira mu bikorwa ku buryo iyo urebye nyine ibitekerezo bye n'ukuntu yagerageje kubishyira mu bikorwa ukareba n'abayobozi b'iki gihe bo muri Afurika usanga harimo intera ndende cyane ubwo rero we ikintu yashatse guhita akora kuko ntabwo yari injiji ntiyari umwana yumvise ko kandi yarabibonye kandi yanagize ni nawe wayoboye iyo mishyikirano yose yabonaga ko ubwigenge igihugu cye gihawe bucagase niba kidafite ubwisanzure kuri ku micungire y'imitungo y'igihugu ku micungire ya gisirikare n'intuza n'umutekano w'igihugu nicyo ubwo rero byatumye mbese kugira ngo igihugu cye akivane kitazagwa mu kitazaguma mu maboko y'abakoloni mu cyaje kwitwa neocolonisation sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda mbese ubwo we kugira ngo nyine igihugu cye kitazagwa muri iyo neocolonisation cyangwa neocolonialisme we yashatse ko nyine igihugu cye cyagerageza gufata mu biganza byacyo mbese imicungire y'ubukungu bw'igihugu n'umutekano cyane cyane n'umutekano w'igihugu kubera ko icyo gihe urumva igihugu cya Ghana kimwe n'ibihugu bya hafi ya byose bya koloni wasangaga ubukungu bwacyo bushingiye akenshi ku bintu bimwe bitewe n'aho ibyo bihugu biherereye cyangwa imiterere yabyo ugasanga urabona nko muri Congo igihugu cya Congo ubukungu bwari bushingiye n'icyo bushingiyeho ku mabuye y'agaciro u Rwanda ubukungu bushingiye ku ikawa n'ibindi bihingwa nka za piretre n'ibiki muri Ghana rero ubukungu bwari bushingiye cyane cyane ku ntuza kuri kakao ku buryo rero abakoloni bamaze kugenda ubwo batangiye no kujya bahindaguranya ibiciro uko bashaka kubera ko umugambi wabo wari wo gukenesha Ghana ubwo rero nicyo cyahaye igitekerezo Nkrumah yuko agomba ku diversifier sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda mbese kugenda ashakisha ubundi buryo yabona andi masoko y'ubukungu bw'igihugu ndetse ubwo n'umugambi we wari uko nyine igihugu cye cyava no mu bintu byo gutungwa n'inguzanyo zivuye hanze yifuza yuko ubwo igihugu cyo cyagira banki zacyo aho gushamikira kuri banki y'igihugu cy'Ubwongereza ibyo byose rero na ntago bya mu gushaka kubikora ubwo nabo bari bahanganye ne bahanganye ubwo babiheragaho bajya kumushyariza hirya no hino mu bakoloni bavuga ko ari umukomuniste bavuga ko arimo gushakisha uburyo ashyira Ghana mu maboko y'Abarusiya ibintu nk'ibyo ku buryo hari umwe mu ba opposants we witwa Kofi Busia wagiye icyo gihe yabaga mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye mu gushaka kumurwanya no gufata ubutegetsi yagiye gushakisha abanyamerika abayobozi bamwe na bamwe b'intara za Amerika ba guverineri ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe baza multinational ababwira ko abizeza ko niba mufasha gufata ubutegetsi azaba aho kugira ngo Ghana ishinge inganda zayo nkuko Nkrumah yarimo kubitegura yateguraga gushinga inganda zo guhindura kakao mu gihugu zo guhindura amabuye y'agaciro yacukurwaga muri Ghana byose bikahindurirwa mu gihugu aho kugira ngo babyohereze hanze bidahinduye bizagaruke bibahenda we yashaka kubihindurira mu gihugu ebya uwo mugabo we yasezeranyije abanyamerika ko niba mufasha gufata ubutegetsi ibyo by'inganda byose azabishyira hasi ahubwo bo bakajya bohereza ibicuruzwa bivuye muri Amerika urumva ukuntu abanyafurika kubera ishyari n'inyota y'ubutegetsi batangiye kugambanirana mbese rugikubita nuko ubwo rero nyuma y'ubwigenge bwa Ghana Ghana imaze gufata ubwigenge bwayo intumbero ya Nkrumah yari imuri mu mutwe kwari gukora ku buryo Afurika yose yigenga twakwibukiranya ko mbere gato y'ubwigenge bwa Ghana Nkrumah ndumva hagati ya mirongo itanu na rimwe na mirongo itanu na kane hari ukuntu mbese yari yarabaye nk'ushyize mu dukubo ya nkundura ye yo gushaka kubohora Afurika cyane cyane ko abenshi mu bandi banyafurika yarebaga kugira ngo bafatanye iyo nkundura cyane cyane abo baturanye bavuga igifaransa bari baramunaniye kandi baranamunanije mbese bituma aba abishyize nko muri muduku entre parenthèses ariko muri mu kwezi kwa miro kwa 12 niba nibuka neza muri 53 hari ukuntu mbere yaho gatoya mu kwezi kwa kabiri hari ukuntu Nkrumah yari yasuye Liberia noneho muri Liberia muri urwo ruzinduko yahagiriye atangaza ko yifuza kuzakoresha inama iyo nama bamwe bayise ko yari kongere ya gatandatu panafrican ni ukuvuga uyongeye kuri za zindi eshanu twabonye kugeza kuri iriya ya nyuma yabereye i Manchester atangaza ko izabera ikumasi iyo nama rero yaje kuyiteranya mu kwa 12 2050 na gatatu ariko kubera ibibazo nyine by'ubukoroni n'ibiki icyo gihe yajemo gusa abantu bo muri Nigeria muri Liberia no muri no muri Ghana nyine ko ari we wayiteguraga iyo nama ikaba yari ifite intego mbese isa niyo gusiza ikibanza cy'ubumwe bwa Afrika y'uburengerazuba ubwo ngubwo mu myanzuro iyo nama yafashe hatanzwe icyifuzo cy'uko Ghana cyangwa undi mujyi wose wa Nigeria wazaba wemejwe wazahinduka umurwa mukuru w'icyo gihugu mbese cy'ubumwe bwa Afrika bifuzaga kuzakora kigizwe n'ibyo bihugu bya Afrika y'uburengerazuba iyo nama icyo gihe mbese yari ikintu yari igamije kwari guhuza abanyafrika bose baharanira ubusugire n'abarwanya bagashaka buhake n'abampatsi ibihugu bo muri Afrika y'uburengerazuba ariko nk'abo muri za Senegal muri za Cote d'Ivoire mbese abari murabona ko Afrika y'uburengerazuba nini yari yo icyo gihe yari ikoloni y'abafaransa ebe abo bose ntabwo babashe kuzamo kubera ko abafaransa nyine babyitambitsemo cyane ku buryo n'abantu nka ba Ufite Boigny n'ubundi bari basanzwe bari muri za leta z'Ubufaransa nabo batabibonaga neza ubwo mbese iyi niyo nama ya mbere Nkrumah yateguye yateranyije muri Ghana muri 1953 igamije mbese kubohora Afrika ubwo rero Ghana yafashe nyine yabonye ubwigenge bwayo ubwo imaze kubona ubwigenge bwayo ya Nkrumah mbese yahinduye igihugu cye indiri y'abaharanira kubohora Afrika yose ni wo wari umugambi we mbese ni ikintu cyari kimuraza ishinga umenya ataranasinziraga rwose igihe cyose yabonaga hari ibihugu bya Afrika bikiri mu bukoroni ubwo rero ni muri urwo rwego nyuma y'iriya nama y'53 yateranyije Ghana itarabona ubwigenge noneho ubwo muri 58 imaze kubona ubwigenge yiyemeje ndumva hari mu kwezi kwa kane yiyemeje guhuza ibibazo byose byigenga bya Afrika by'icyo gihe nyine birumvikana icyo gihe ntabwo byari byinshi ndumva yari Egypte Libya Sudani Tunisia Liberia na Ethiopia mbese ubwo nibyo byaje muri iyo nama rero yari igamije kureba uburyo nyine bwo kubaka ubumwe bwa Afrika nicyo rwose nicyo gitekerezo cyari kimutuye mu mutwe no mu mutima ubwo ngubwo cyakora ntabwo ibyo bihugu byose nubwo byaje ntabwo icyo gitekerezo ntabwo mbese byacyumvaga neza ntabwo byakitabiriye cyane nubwo Nkrumah nyine yagerageje kuba kukibumvisha no kukidefenda no kuba convinca ariko ntago bya batumvikanaga ho cyane cyakora inama irangira bumvikanyeho ko ibyo bihugu byose byigenga bigomba kurwanya ubukoloni ndetse muri urwo rwego rwo kurwanya ubukoloni bikaba byanashyiraho urwego byaba bihuriyeho kugira ngo urwo rwego nyine rube ari rwo rushyigikira ibihugu cyangwa intara zo muri Afurika zikiri mu bukoloni. Donc nous pouvons ngo kugeza kuri umunota icyifuzo cya Nkrumah cyo gushyiraho nyine leta yunze ubumwe ya Afurika ntabwo cyari cyumvikana neza muri ibyo bihugu mvuze mu kanya byari bimaze kugera ku bwigenge muri Afurika. Ariko rero icyo cyemezo cyafashwe cyo kurwanya ubukoloni urumvikana ntabwo cyashimishije ntabwo cyakiriwe neza n'ibihugu nyine by'abakoloni cyarabahungabanyije cyane cyane nk'igihugu cy'Ubufaransa cyatinyaga ko Ghana iri hafi ya za koloni zayo zose igira mbese ni nka bya bindi ko ngo ihene mbi ntuyizirika hafi yizawe mbese ubwo bari bafite Ubufaransa bwari bufite impungenge z'uko urugero rwa bo babonaga ko ari urugero rubi nyine rwo gufata ubwiyenge kwa Ghana rwa kwanduza koloni zabo za Togo za Cameroon za Côte d'Ivoire za Senegal za Mali Burkina Faso Haute Voltaire muri icyo gihe urumva ni bihugu byinshi byari biri hafi ya Ghana bari bafite ubwoba yuko nabyo byafata uwo murongo w'ubwigenge niyo mpamvu rero ubwo mbese abafaransa bakirwanyije cyane 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 ko muri icyo gihe Ubufaransa bwari bumaze no kwinjira mu ntambara n'igihugu cya Cameroon cyarwaniraga ubwigenge bwacyo ndetse n'igihugu cya Algeria nacyo cyarwaniraga ubwigenge bwacyo hagati aho kandi Guinea muri 1958 Guinea ya Sekuture ubwo nayo yari imaze kwangira De Gaulle kwinjira mu cyo abafaransa bashaka gukora kubera ko abafaransa bashakaga kubera ko bari bamaze kubona ko ibyo byose badashobora kwitambika imbere y'ubwigenge bw'ibihugu bya Afurika ariko rero noneho by'amaburakindi bakibwira bati nubwo tudashobora kubibuza deka nibura kamem tubyemere ariko ari twebwe tubigenzura tubifiteho ububasha n'ubushobozi ubwo nibwo nyine bigiriye inama De Gaulle yigiriye inama yo gukora ikintu kishyira hamwe by'ibyo bihugu Ubufaransa bwa busanzwe bukoloniza byari rihuriyeho nyine n'Ubufaransa mbese bisa naho byabaye igihugu kimwe ariko nyine byumvikana ko Ubufaransa ari bwo bukiri ku isonga ari bwo bukiyoboye Sekuture rero ubwo De Gaulle yakoze yazengurutse koloniza z'Ubufaransa zose akora kampanye igihugu cyamwangiye rwose kikamushwishuriza ni Guinea ya Sekuture ubwo hari n'ijambo rwose ryasigaye mu mateka rizwi cyane yamubwiye ati aho kuba umucakara wijuse twebwe abanyagineya twakwemera kuba abacakara bashonje ariko ba bari mu busugi n'ubusugire bwabo biginze icyo kintu nta nubwo cya ntabwo cyashimishije abafaransa ubwo abafaransa bahise bava muri Guinea bahava ariko ibintu byose babishenye byose babishenye kugeza no ku mpapuro zo mu biro izo batabashije kujyana barazitwitse insinga z'amashanyarazi bararimbura barajyana utuntu twoza amamashini yo kwandika utuntu twose barajyana mbese ari ibintu byo guhima Guinea icyo gihe Ghana niyo yagurije amafaranga Guinea kugira ngo mbese itangire kubera kurumva ubwigenge bwa Guinea yabubonye mu rwose mu bintu umuntu yakwita kawo nta kintu na kimwe abafaransa bahasize ibintu byose barabijyanye kubwo rero kugira ngo mbese byabaye nk'aho batangira bundi bushya byabaye ngombwa rero ko rero Ghana iguriza rwose amafaranga Guinea kugira ngo ibashe gutangira kugira ikintu yakora ndetse biza no kugera naho ku itariki ya 23 z'ukwa 11 1958 Ghana na Guinea bashinga icyo bise Union Ghana Guinea mbese cyari nk'umusingi wa Leta Zunze Ubumwe za Afrika Leta Zunze Ubumwe za Afrika Nkrumah nyine yashakaga gushinga hari umwuka uremereye cyane muri ibyo bihe ariko cyane cyane uremereye abakoloni kubera ko bari bafite nyine ubwoba bwo gutakaza za koloni n'intara zabo bayobora ubwo rero ni nabwo muri uwo mwaka ni nabwo Nkrumah yakoresheje indi nama ya gatatu yiswe Conference des Peuples Africains yari ifite intego yo guhuza abanyafurika imbaga y'abanyafurika uziko izindi nama wasangaga zihuje aba nk'iya yibanjirije yari ihuje ibihugu byigenga bya Afurika iyo nayo yabanjirijwe n'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba byifuza kurwanya ubukoloni n'abampatsi ibihugu donc birumvikana ko mbese intuza abo izo nama zahuzaga bari abantu bake limite Nkrumah rero muri iyi nama yo mu kwa 11/1958 yo mu kwa 12/1958 we yifuzaga ko iba inama y'imbaga y'abanyafurika nk'uko izina rya nyine ribivuga nyine Conference des Peuples Africains ikifuzo rero cyarumviswe kubera ko ni inama yajwemo n'amashyirahamwe arenga 60 inama mbese amashyirahamwe ya za politiki ya masendika amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ibiremwa muntu amasosiyasiyon yo muri icyo gihe yari ariho ibyo abo bose baraje nk'uko bageraga nibura kuri 60 ubwo rero baza ikibazanye nyine ari ukuza kungurana ibitekerezo ku buryo nyine bwo kubohora Afurika iyo nama yari inama ikomeye cyane kubera ko yagaragayemo abantu nyine nka ba Lumumba nka ba Kaunda nka ba Félix Moumié ni umuntu wo muri Cameroon wenda abanyarwanda ntabwo bamuzi cyane kubera ko ayo ni amateka tutagiye twigishwa abitwa Tom Mboya yari umunyakenya Bakari Djibo yari wo muri Nigeria iyo nama kandi yabaye mbere yo kuba yabanjirijwe n'imyigaragambyo yasabaga ko Ubwongereza bufungura Jomo Kenyatta wari ufunze kuva muri 52 kubera ko nawe nyine yari yaratangije inkundura yo kubuhoza Kenya akoresheje ingufu kuva muri 52 rero yarafunze ubwo kugeza ejo iyo nama iba muri 58 yarakiri muri prison ubwo rero abo bantu bose bari baje muri iyo nama babanje kwigaragambya kugira ngo basabe ko yafungurwa ya nama nubwo yabaye ariko haje kugaragaramo kutumvikana neza ku kibazo cyo gukoresha ingufu cyane cyane hagati y'ibihugu byari byaratangiye kwibohora bikoresheje ingufu nka Algeria na Cameroon n'ibindi byo byari muri za negotiation bishaka kubona ubwigenge binyuze mu mishyikirano bitanyuze mu ngufu ariko rero yarangiye hafashwe icyemezo hafashwe imyanzuro bose bumvikanyeho yuko bagomba kubohoza Afrika yose byaba ngombwa hagakoreshwa ingufu mbese ingufu zigakoreshwa habaye ngombwa ariko kubohoza Afrika mbese urumva ko basaga naho icyo bashyira imbere ari za negotiation cyane cyane ko ibihugu byinshi wenda byari muri iyo nzira noneho gukoresha ingufu bikaba ari uko bibaye ngombwa hemejwe kandi ko hagomba ibihugu bimaze gufata kubona ubwigenge bigomba gukangurirwa mbese no kuba maso kugira ngo ibihugu byabikolonije bitaza kwivanga cyane cyane mu by'ubukungu n'umutekano w'ibyo bihugu ni ukuvuga mbese bigomba kwirinda kugwa muri neo-colonialism hafashwe icyemezo kandi cyo gucana ukubiri n'ingoma ya ruvumwa yo muri Afrika y'Epfo hanemezwa ko hagomba gushingwa itsinda ndumva ari cyo bise Legion Internationale des Volontaires itsinda rya mbese ry'abampuzamahanga ry'abakoranabushake mpuzamahanga ariko b'Abanyafurika ry'abakoranabushake bakora mbese ibintu mbese ni umutwe w'indwanyi z'Abanyafurika bagomba kubohora Afurika yose ntabwo ari Afurika y'Epfo gusa ni Afurika yose ibihugu byose bikiri mu bukoloni ibyo uwo mutwe mpuzamahanga w'Abanyafurika bakorera ubushake bakajya mbese kubohora Afurika yose ubwo hanafatwa n'icyemezo cy'uko hagomba gushyirwaho icyo nise mu Kinyarwanda impuzantara ariko mu Gifaransa n'icyo bise federation eshanu mbese zihuza intara ngari dusanga muri Afurika ni ukuvuga ngo amajyaruguru ibihugu by'amajyaruguru bikagira federation ibihugu by'amajyepfo bikagira federation ibihugu byo mu burasirazuba bikagira federation iby'uburengerazuba bikagira federation nibyo muri Afurika yo hagati nabyo bikagira federation ibyo byose izo za federation nyine birumvikana ni za leta zunze ubumwe ibyo byose mbese akarikera bikaza nabyo bikazibumba bikazabyaramo igihugu kimwe cya leta zunze ubumwe za Afurika
byaba bifitanye isano n'ibi ngibi bya za East Africa cyangwa bya East African Community cyangwa bya SADC cyangwa bya CDAO byaba aribyo byapfubye yenda ari cyo gitekerezo abantu bashatse gukomeza
mbona nta ntuza nta continuité historique bifitanye kuko urabona umuntu uza muri urugamba rw'inkundura ntabwo abayobozi b'Afrika bigize bagira icyo kintu cya continuité urumva ikuko iyo habaho ikintu cya continuité urumva hari nk'ibintu byinshi byagombaga kwitirirwa nyine nkuko twari twabivuze ubushize byagombaga kwitirirwa aba izinkomarume rwose zazanye icyo gitekerezo nyine cy'ubumwe bwa Afurika ibyo bintu nta hantu biri ntawo biba ibyinshi iyi miryango yose tubona imyinshi niza gutya umukuru w'igihugu uyu n'uyu akagira nk'igitekerezo akakigeza ku bandi ariko hari n'abasesenguzi banabyanditseho berekana ko inyinshi muri iyi miryango y'uturere nka za CEDEAO n'ibindi ari ibintu byagiye bishingwa ariko bi ari nk'ibintu byabaye suggere ku bujyanama bw'abampatsi bihugu kugira ngo bace intege uyiwa ikiriho urumva ku buryo rero nta kandi nyine nawe wabireba neza ukabona ko nta kintu cya continuité bitari muri uyu murongo wa mbese wari waraciwe n'aba bankuruma ari ibintu mbese usanga bihimbira ku ruhande rwa sinzi niba hari icyo inkiko yabivuga
Dr. Inkiko Nsengimana
murakoze ndumva uko abivuze ni igihe tuzasesengura wa mugani ukuntu uyiwa yagiyeho niho tuzumva neza wa mugani ukuntu ibyo bitekerezo by'abantu bashakaga yuko nka bankuruma bavugaga yuko babona yuko hagomba kujyaho leta zunze ubumwe za Afurika nyine hagiye haba ibibazo nyine nk'uko amaze kubivuga ibihugu nk'Ubufaransa cyangwa rende n'Ubwongereza ku buryo bwabwo bwihutiye nyine kugira ngo Afurika abone ko Afurika niramuka yigenze ibyabo mbese inyungu zabo nyinshi zizaba zipokeye bakora ku buryo nyine mbese nawe yuwa ijyaho itashoboye gukomeza koko ya mibonere nk'uko Kwame Nkrumah yayishakaga kuko Kwame Nkrumah we yaravuga ati niyo nzira we yabonaga rwose avuga ati ku buryo bwa Afurika yose ati yavugaga ati hajyaho mbese inteko ishinga amategeko zifite ibyumba bibiri nyine nk'uko bavuga sena bakavugana na Assemblée Nationale bayavuga ati ya mbere yaba nyine rwose icyumba cya mbere yavugaga ati buri gihugu kizagira umubare w'abadepite tuvuge bangana bajanishije n'umubare w'abaturage babo habe urundi rwego mu badepite narwo abantu baza nyine buri leta noneho buri leta ikagira umuntu uyihagararira ku buryo bungana yaravuga ati diplomasi nyine ibintu by'ububanyi n'amahanga ati tugomba kugira ububanyi bw'amahanga bumwe kugira ngo tujye tuvuga mu ijwi rimwe ubu mwabonye uko ububanyi bw'amahanga bwa Afurika mbese urebye n'Ubufaransa buvuga ngo uravugira Afurika ariko ko bwivugira ati we yavugaga ari ububanyi n'amahanga bugomba kuba bumwe kugira ngo bushobore kuvuga mu ijwi rimwe ati kandi naho tugira nyine za ambasade tuzihagire zihabe zikomeye atari ubucicikane bwa buri gahugu bwari bugahugu we yabonaga yuko ingabo kurengera Afurika yagombaga kuba imwe hakaba n'ubuyobozi bumwe noneho akabona yuko ku rwego rwa Afrika habi biruko se bigena migambi ku rwego rwa Afrika murumva ko rero ibindi byaje kuza nyuma nkuko mwavuze bya Sadek niki ni ibintu byaje kuko gushinga Afrika ku buryo bwa politiki nkuko bankuruma babashakaga byaranze ari no kubanya Afrika gusa ariko n'ibihugu by'amahanga nyine byakoze ku buryo nyine iki kintu kitaba naho bo bakavuga ati none mujye hamwe kujya hamwe rero bavuga bati mushyire hamwe inyungu zanyu z'ubukungu ati yenda akari kera yenda muzagera kuri ubwo bumwe bwa politiki ariko urumvikana ko si ibyo byashakwaga ni ukugira ngo gusa ibyo bihugu bishobore kujya hamwe bigira isoko rinini ibihugu byo hanze by'ubukoroni bushya ubugire ye ntabwo rero ari rwose navuga ko byari muri uwo muri iyo nzira uko kwa menkuruma babibonaga na basekuture babibonaga ntabwo ari uko ikindi nuko navuga nti abanyamahanga nkuko nabivuze bakoze ku buryo bushobotse bwose kugira ngo nyine Afurika itaba imwe mu rwego rwa politiki bitabuza ariko yuko ubu ubona hari ibihugu nk'ibihugu wa mugani bya Afurika y'Iburasirazuba umanura ukagera muri Afurika y'Epfo icyo gitekerezo umuntu akigikomeye cyo kuvuga yuko abaperezida babo ubona icyo kintu bagifite abenshi yuko bumva bazagira ku bumwe bwa politiki ariko rero biracyari kure cyane ntabwo navuga yuko yuko ibyunge byimaze kuvuga utieswe uti abo bantu ati barimo ntago byari ntago 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 igitekerezo cya politiki cyarimo n'ibya Sadek ntabwo ari bimwe akantu nagira ngo nshimangire ku byo mugenzi wacu nicyo Rivera yavugaga njyana naho nyine nuko nyine nerekana ukuntu ibihugu ubu nyine byakorerwaga n'abafaransa za teritwari zakorerwaga n'abafaransa ikintu cyerekana gushyira Afurika hamwe ntabwo babibonaga rwose nagira ngo nibutse ko nk'uko yabivuze ya conference ya yise conference y'Panafricaine de Peuple yabaye mu kwezi kwa 2058 hamaze kuba indi ya mbere yavuze nanone y'ibihugu byigenga bashatse gukora mukuruma yashatse gukora akantu ko kugira ngo hagati aho ahuza abantu bo mu makoloni y'Abafaransa hari inama bakoreye Cotonou kugira ngo ati rwose mu kwa karindwi 1958 yabereye Cotonou bavuga rero bati kati dushyireho Union Africaine ihereye aho ngaho kugira ngo bumve ukuntu Ufaransa bwari bufite ingufu n'ubwo igitekerezo cyaje ariko umuntu witwa Cédar Senghor nyine Senghor yakirwanyije cyane yuko rwose ikintu atabona batagishaka na gato murumva ko rero ubirebye Ubufaransa ntabwo bwigeze yego n'Ubwongereza si uko bwabize ntabwo byarishyashya ariko Ubufaransa kugeza na n'ubu ntabwo bwigeze burekura na gatoya ngo ibihugu amateritwari bahoze ari abakoloni yabo ashobore kongera kwigenga agire ifaranga ryabo yigengaho agire ingabo zabo zigengaho n'ibiki icyo ni ikintu cyerekana nyine yuko Ubufaransa muri biriya gace ka Afurika nyine bwabaye inzitizi ikomeye umuntu witwa De Gaulle mu bantu babujije Afurika kujya imbere abarimo nicyo nagira ngo mvuge sinzi niba yavuze za leta koresha tu za Mali na Gine na Conakry na Ghana byagize niyo byashyizeho igihugu kimwe Union des Etats Independants d'Afrique sinzi ntago nakurikiye neza niba igitekerezo kindi nyine cyabaye cya Kwame Nkrumah na Sekou Touré no muri Liberia Tubman nabo muri uwo mwaka mu kwezi kwa kane mu 59 nabo muziko nabo bashyizeho ugushyira hamwe kwa za leta zigenga ziri muri ibyo bihugu byerekana yuko ukuntu babishakaga yaravuga ati bavuga ati ntibishoboka yuko akakanye bibera rimwe ko Afurika ibihugu navuga ibihugu kimwe yavuga ati ababishoboye bajye hamwe n'abandi ko bazagenda baza yenda bizaba ngombwa yenda ko hazabanza abantu bari hamwe ari benshi n'ibiketera ku buhoro buhoro kuko bidashobora kubikorera rimwe bigende gutyo abari hamwe bashyireho ikintu kimwe hanyuma buhoro buhoro n'abashaka kuza bandi bazireho niho hagiye iyo communauté bitaga communauté des états indépendants d'Afrique yari irimo nyine Ghana na Guinée byari muri ya yindi ya Mali noneho bagiye no mu kindi noneho kiri kumwe na Liberia murumva murabona ko rero ubwo iyo niyo yari inzira bari barahisemo kugira ngo babone yuko Afurika yajya imbere ikaba rwose ikagira ingufu ariko ntabwo abanyaburayi ntabwo bashoboraga kuyireka ngo yishyire Afurika yishyire yiza nibyo nagira ngo nongereho ngo niba hari ibindi washakaga yuko mvuga ndumva nagira ngo nuzuze nunganire nicyo ribera ibyo yari amaze kuvuga mu magambo arambuye murakoze
urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana ndumva ibisobanuro utanze wuzuza Blaise nicyo ribera binshimishije nagira ngo Blaise nicyo ribera akomeze ijambo yari afite akomeze atubwiye akomereza aho yarageze
murakoze wenda twashobora no kugenda dukubita twanzura ndibwira ko igihe wenda kirimo kudusatira mbese ubwo icyo nakongeraho nuko Nkrumah yari umugabo w'ibitekerezo ariko akaba n'umugabo w'ibikorwa ibyo yavugaga yarabikoraga ntabwo yategerezaga ko abandi babikora we yaratangiraga rwose ni muri urwo rwego rero we ubwo yanatangiye gukoresha umutungo wa Ghana ndetse byanamuviriyemo kuregwa n'abantu bo muri opposition ye yuko ngo yikwizaho imitungo ndetse bakajya banabikoresha bajya kumurega mu Banyamerika n'abaki bose bashaka nyine kumuvanaho ariko mu by'ukuri uwo mutungo yawukoreshaga mu gufasha ibindi bihugu bya Afurika byari bikirwanira bigiharanira kwigenga ndetse anashinga ibigo muri Ghana abo bantu bose kubera ko twabonye ko yari yarafunguye Ghana rwose yarayigize indiri cyangwa isibaniro ry'abanyafurika bose baharanira ubwigenge bw'ihugu byabo ubwo rero yari yarafunguye ibihugu yari yarafunguye za ibigo byaherwagamo imyitozo yaba igisirikare yaba ya gisirikare yaba ya politiki abo banyapolitiki baharanira ubwigenge bazaga kwitorezamo ndetse nakubitsa ko na Mugabe yaje yahabaye yahitoreje ndetse akanarongora ndumva umudamu we wa mbere yari umunyaganakazi ariko Ghana yanayifunguriye abanyafurika bo muri diaspora urumva rwose ni umuntu buri gihe ibitekerezo bye byahuraga n'ibikorwa urumva yari yarize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarahuye n'abirabura benshi yari yarasomye ba Du Bois yarasomye ba Garvey ibitekerezo byabo byaramucengeye ku buryo rero kuri we byari ibintu bisanzwe yuko rwose n'abirabura bari hirya no hino ku isi baza bisanga muri Ghana nko mu gihugu cyabo ku buryo rero Ghana ikigenga hafi y'abirabura bose rwose bari bazwi muri icyo gihe muri za diaspora bo mu nzego zinyuranye bose bagaragaye iharirema muri Ghana deja ku munsi w'ubwigenge nk'aba Martin King bari batumiwe abitwa Harlem Adam Clayton abitwa Asa Philippe Randolph uyu Asa Philippe Randolph ni umuntu uzwi cyane yari umusindikaliste akaba ari umuntu wakoranye cyane na Marcos Garvey iki gihe kandi we yari yaritabye Imana abitwa ba Norman Manley yari umunyapolitiki wo muri Jamaica waruzwi cyane na Du Bois nawe yari yatumiwe ariko Du Bois ntabwo yabashije kuza muri 58 ku munsi w'ubwigenge bwa Ghana kubera ko icyo gihe Du Bois yari yarafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kudasohoka mu gihugu kuko bari baratangiye kuvuga ko ari umukomuniste ko ari mu afitanye amasano n'abasoviyeti muri 60 nibwo yateguye ya nama Conference Panafricaine des Femmes ni yari conference ya mbere Panafricaine des Femmes nibwo bwa mbere yari ibaye ubwo nayo yajemo abadamu benshi bo muri diaspora nkuri ya Maya Angelou no musizikazi wo muri Amerika Marise Condé no mwanditsi wo muri Antilles no mu Faransa kazi birumvikana ariko n'umwirabura donc wo muri hariya za Guadeloupe cyangwa Martinique uwitwa Ana Livia Cardero wo muri Porto Rico ndumva yari umuganga uwitwa umusindikaliste witwa Vicky Ana Garvin abona abagore b'ibikomerezwa by'icyo gihe rwose baje muri Ghana ndetse baranahimukira rwose bahaba igihe kirekire muri iyo myaka hari muri Ghana hagaragaye abanyabwenge benshi nk'aba professeur Sinclair Drake abitwa ba Martin Kilson abitwa ba Sylvia Boone abitwa ba Paul Murray abitwa ba Alice Windham abo bose baraje rwose bamara igihe kirekire muri za Ghana babigisha muri université ya Accra hanabonetse abahanzi bakomeye b'icyo gihe nk'abitwa ba Herman Kofi Beile, abitwa ba Teddy point filet ndetse na ba John Ray na ba Frank Lucy, abo bose baraje bamara igihe kirekire rwose muri Ghana. Ibyo byose rero urumva ntabwo ibyo bikorwa byose ntabwo mbese byakururiraga Kwame Nkrumah abamukunda gusa, ahubwo hari nabo byaryaga cyane bikabababaza cyane barimo nyine Ubufaransa, cyane cyane ko Nkrumah yari yarakiriye France Fanon. France Fanon ku batamuzi akaba ari ndetse naboneraho kuba twumva rwose kubasaba kuzasoma ibitabo bye bibiri by'ingenzi, ikitwa Peau Noire Masque Blanc n'ikitwa Les Damnés de la Terre. Abatwumva rwose bazashakisha ibyo bitabo babisome, ni ibitabo by'ingenzi cyane umwirabura uwo ari we wese yagombye gusoma. Uyu France Fanon rero akaba nawe yari wo muri za Antille, ariko yari yeguriye urugamba rwo muri Algeria, yarishyize ku ruhande rw'abarwanyi ba Algeria barwanyaga Ubufaransa baharanira ubwigenge. Ibi byanatumye mbese acibwa mu Bufaransa ku buryo rwose kugeza mu myaka ya vuba ahangaha muri za 1990 mu ntangiriro z'ibihumbi bibiri, ijambo izina France Fanon ntabwo ryari ryemerewe kuvugwa mu Bufaransa, ibitabo bye ntabwo byari byemerewe gucuruzwa mu Bufaransa. Ubu byarahindutse, ashobora kuvugwa n'ibitabo biraboneka, umuntu ashobora kubigura, ariko kugeza rwose hafi ahangaha vuba cyane ntabwo yavugwaga. Yari yaraciwe izina rye ryari ryaraciwe mu Bufaransa, ndetse ubwo yitabaga n'Imana yahambwe muri Algeria, ntabwo Ubufaransa bwemeye ko umuryango we uzana umubiri we guhambwa ku butaka bw'Ubufaransa, ni ukuvuga iwabo hariya muri za Antille barabyanze. Kuba rero Nkrumah yaramwakiriye hariya muri Ghana, akamwakira nk'uhagarariye aba mbese leta ya Algeria yaharaniraga kwigenga, byatumye nyine abafaransa bamwijundika cyane. Ngo hagati aho ngaho akora n'ishyano nyine ryo gushyigikira Sekuture, banasinya ya masezerano. Ibyo byose byatumye abafaransa bamwijundika cyane, ubwo n'amashumi y'abafaransa nka ba Ofete Boigny nabo baramwijundika cyane. Ndetse n'uriya Perezida Tubman wo muri Liberia hari ukuntu baje kutumvikana, kubera ko ariko we kubera ibintu by'ishyari byo kubona ko mbese yarafite influence, yatinyaga ko wagira influence kumurusha ibintu nk'ibyo. Urumva rero ibikorwa byose byo guharanira ukwikukira kwa Afurika n'ubumwe bwa Afurika ntago byakururiye Nkrumah abamukunda gusa, byanamukururiye abanzi batari bakeye. Ndumva kiritse niba hari ikibazo umuntu yabaza, ndumva twaba duhagarariye aho ngaho tukaza komeza gutaha.
Ikibazo ndagifite nyuma ya Nkrumah, ninde umuntu yavuga ko yageze ikirenge muke, yenda ni ukuvuga mu magambo make cyane rwose, hanyuma Dr. Nkikose Nyimana nawe agatanga umwanzuro.
Yewe biragoye, wenda umuntu yavuga ko biriya bihugu byari byarishyize muri harya babyitaga ngo ukira la ligne de France, c'est ça, ba Nyerere ba Kaunda mu gufasha ANC na za na za Mozambique na za Zimbabwe umuntu yavuga ko bakomeje muri uwo murongo ariko ku rwego ruto cyane ku rwego local on va dire umuntu nabona waje wari ufite amatwara nka ya Nkuruma washakaga gutera ikirenge muke yaje bitinze kandi nawe ntiyamaze igihe birumvikana ko bampatse ibihugu na bagashaka buhake batashoboraga gutuma amaraho igihe kirekire ndareba nkasanga ari Thomas Sankara nta wundi nabona wari ufite mu bayobozi b'Afrika nta wundi nabona wari ufite amatwara n'ibitekerezo nk'ibya Kwame Nkrumah
ese ko byumvikana ko mbese ishyaka ryo kugira ngo habeho mbese Afrika yegerane yunga ubumwe cyangwa se habeho nabya na kwa kundi ibihugu byo mu turere tunutu byashobora kugenda byishyira hamwe bikazagera ubwo bigera ku kintu kimwe gihurizaho ibihugu byose bya Afrika yenda umuntu yasa nuvuga ko ari byavuyemo ikitwaga uyiwa umuryango umwe bwa Afrika kubera iki cyicaro cyagiye adisaba ba ntikize muri za ntikize Akra kandi ariho hari hagaragaye ishyaka ryo guhuza ibihugu bya Afrika kwagira icyo kavugaho nako
byabereye adisaba ba kubera ko icyicaro cyashyizwe adisaba ba kubera ko kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere nuko adisaba ba ari igihugu cya Afrika kitari cyarigeze gikoronizwa impamvu ya kabiri nuko
no kuvuga Ethiopia no kuvuga Ethiopia ko ari igihugu kitigeze gikoronizwa
oye kitigeze gikoronizwa ubwo rero mu rwego nyine rwa rw'ikimenyetso rwa symbolisme mbese ni cyari icyemezo gikomeye cyane kidashobora kugirwaho impaka yuko ingoro intebe y'ubusugire n'ubusagambe bwa Afrika ishyirwa muri Ethiopia icya kabiri kandi nuko Haile Selassie wa Ethiopia nawe yaje kugaragara rwose nk'umuntu nawe wari ufite amatwara nk'aya Nkrumah yo guhuza Afrika ibyo bintu bibiri byombi ndumva ari byo byatumye mbese rwose nta n'impaka ndende zijyaho zo kuba zaho uyiwa inteko ya ingoro ya uyiwa ishingwa
Dr. Nkiko Nsengimana watubwira ijambo wavuga ijambo rya nyuma ryo gusoza ikiganiro
urakoze nagira ngo nshimangira aho ngaho buriya mu mateka ya Afurika n'amateka y'abirabura Ethiopia yari ifite amateka maremare nk'uko yavuze ati ni igihugu kitigeze gikoronizwa ukongeraho n'iriya ntambara Abataliyani baje kukirwanya none baje kurwanya Ethiopia ibihugu byose by'Uburayi ukabona biricecekeye byarakaje abanyafurika cyane kandi koko muri iyo ntambara w'amugane w'abanyafurika bose bashaka kujya kuvuga ngo bajye kurwanirira Ethiopia ifite mu mateka y'abirabura mu mateka ya Afurika ifite umwanya mukuru cyane nta n'impaka zabaye rwose nta n'impaka zabaye ikintu na ahubwo bitumye subiza hari ikibazo wigeze kutubaza niba nta shusho umuntu abona yabo banyafurika nka ba Nkrumah ngo ubone rwose hari ishusho ryabo niki nibyo Nkrumah muri uyiwa Addis Ababa nyine muri Ethiopia mu mwaka w'2012 niho bashyizeho ishusho ye rwose portrait ishusho ya Nkrumah. Hari abavugaga bati yarikwiye kuba ya y'umwami w'abami Haile Selassie nawe ariko igihugu cya Ethiopia kigiye rwose icyo cyavuze yuko bibona yuko umuntu waharaniye ubwigenge bwa Afrika ku Afrika ko ari imwe ko Nkrumah arusha bose nubwo Haile Selassie nawe yarayiharaniye ariko nawe yageze aho muri za 60 tukabona ibyo kuvuga ngo bajye yuko Afrika iba igihugu kimwe wabonaga tabyihutira cyane niyo nicyo kintu nagira ngo nongereho ikindi navuga nagira ngo ikigikire yuko umuntu wageze rwose ikirenge mu nuko bari hamwe nanone undi ni Sekuture Ahmed Sekuture yakoze ibintu bikomeye kuri Afrika ahubwo bamaze gukora kudeta muri 1966 maze gukora kudeta Nkrumah muzi ko yaje Nkrumah yaje rwose kuba yaje kuba muri Guinée bamaze kumukorera kudeta muri 1966 ukuntu Sekuture yategekaga igihugu yari ameze nk'utegekana na Nkrumah rwose
oya yanamunomye officiellement abunomye vice president w'igihugu
gose
ku buryo Nkrumah niwe waje ku mbese kubyanga avuga ati oya ntabwo nabyemera kubera ko wenda bishobora guteza igihugu mu guteza ibibazo mu Banyagineya ariko rwose uwo mwanya yari awufite ajya mu nama z'abaminisitiri aziyobora nawe rwose nta kibazo gihari
n'umuntu rwose umuntu yavuga ko nawe muri panafricanisme yari ari imbere cyane Nyerere nibyo cyane cyane guhera muri za 1966 aho rwose afatiye ya mbere nyine kugira ngo afashe biriya bihugu bikoronijwe byo muri Afrika y'Epfo bifite ivanguramoko rya apartheid n'ibindi byose biriya bya Afrika y'Epfo Namibia za Zambia za Zimbabwe bon gutyo na za Mozambique nawe mu bantu b'abanyafurika ngewe mbona nawe yari afite igitekerezo kirekire cyane cyane nk'uko muzi ko mu gihugu cye niwe bashyizeho ururimi rw'Igiswahili ruba ururimi rwa Tanzania yose nk'uko kera mbere aba bavugaga ari abashakashatsi babonaga yuko ibihugu bavuga bankuru bavuga batariko ati si ukubera yuko twahuye n'ibi bintu by'ivanguramoko n'iki tukaba dufite amateka amwe n'ubucakara n'iki baza kubona ko hari n'indimi babonaga nk'indimi nk'Igiswahili ko gifite ahantu hanini hari ibihugu byinshi nyine Tanzania za Kenya za Uganda z'u Rwanda za Congo za Burundi n'ibiki bavugaga yuko ari indimi rwose enye tujye Igiswahili Hausa Pearl hari rwose indimi babonesha tu enye babonaga yuko zishobora kuba indimi enye za Afrika ubwo na icyo kintu nagira ngo nongereho yenda kandi kanyuma ngiye tutakavuze ntabwo nakwishima nagira ngo nibutse ko muri ya nama yavuze muri conference ya the peuple y'abaturage ba Afrika yabaye muri 58 ubonera ko nyine wa mugani Nkrumah yari umuntu ukomeye habaye recommendations zikomeye zirebana na Afrika y'Epfo rwose bavuga yuko bashyigikiye yuko Afurika y'Epfo rwose ivangura moko rivaho babazi ibihugu byose bati tujye hamwe kugira ngo dushobore guhashya ririya vangura ry'abirabura ryo muri Afurika y'Epfo. Bavuga bati nta rwose ati ntihazagira ihugu na kimwe kigira ububanyi n'amahanga na leta yo muri Afurika y'Epfo. Icyo gihe nibwo bashyizeho muri iyo nama bashyiraho itariki ya 15 y'ukwa kane. Bavuga bati niyo wari ukwiye kuzaba umunsi mukuru wo kwibohora kwa Afurika. Sinzi impamvu ko sinzi ko inyuma ntabwo byashoboye gukomeza, ariko ubwo bari bashyizeho rwose bati tariki ya 15 y'ukwa kane tuzajya tuyita umunsi mukuru wo kwibohora kw'Abanyafurika. Nutwo tuntu nagira ngo nongereho nkagira ngo basubize ijambo. Murakoze
cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Mbere yuko dusoza nagira ngo mbaze Bwana Blaise nicyo ribera ikiganiro cy'ubutaha tuzavuga ku iki?
Ku kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe uruhare abanyabwenge, abahanzi bagize muri iyi mpundura yo kwibohora kw'Abanyafurika. Kugeza ubu ngubu uruhare twagiye tureba kugeza uyu munsi ni uruhare rw'abanyapolitiki, ni uruhare rw'abasindikaliste, ni uruhare mbese rw'abamilita banyuranye, ariko rwose mu rwego rw'abanyapolitiki. Ntabwo twari bwabone neza icyo abanyabwenge, abantu bandika ibitabo, abatekereza, abahanzi banyuranye uruhare bagize muri urwo rugamba rwo kurwanira kwibohora kwa Afurika. Nyamara nabo hari ibintu byinshi bakoze, hari amanama bateranyije kugira ngo bungurane ibitekerezo. Ibyo rero nibyo tuzareba ubutaha mbere yo kugera ku ishingwa rya OIWA. Nakoze.
Nagira ngo mbashimire ku kiganiro cyiza mukoze. Ndarikira abantu nyine kuzakurikira ikiganiro kizakurikiraho. Ndibutsa abatwumva ko iyi radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Nkaba nibutsa ko iki kiganiro ari igice cya 8 cy'inkundura yo kwibohora k'umwirabura.